It's the kids, baby.
I am a fuse. I am a fuse.
Nashukuru Mungu kanipa uwezo multi-purpose. Watoto dogo level zenu nyeni pampas. Outfit zangu ziwa fit abas. Si unataka kuwa bill zanas. Yani road patrol stay white majiriwa. Focus bro ndo mana swezi kutawaliwa. Mnaomba sana do ndo mana mnadharauliwa. Na madame zenu phone ndo mana wanabanduliwa.
So agi misama nganga ma excuse. Wambie majama wali nikute sina mood. So agi misilaika kukosa ikarut. Wambie majama wali nikute sina mood. Pata kidogo shukuru. Hata ukikosa shukufu. Pata kidogo shukuru. Baba rich. I am a fuse. I am a fuse. 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 A fuse.
Trust me, nimewekeza mda wangu. Amwezi nipoteza laba mtoke na roo yangu. Kuni crush me, so nyinyi laba demu wangu. Share ni yule yule leo nimebadili kanzu. Naishi mtaa, ulupewa warning speed. Hapa police pale ba, hakuna tatuishe. Si mnajifanya vichaa, muulizeni Chris GK. Msiba kwa jirani, mama uspike.
Ya nini ufie uwezo mwanadamu mwingine. Meko mbuku dungu kwa mwalivu mwingine. Ya nini feel, nikiona chance mwingine. Nikiona limu kidogo na bigger blush mwingine. Pata kidogo shukuru. Hata ukikosa shukufu. Pata kidogo shukuru. Baba rich. I am a fuse. I am a fuse.